Maradona. All because I'm living the life of La Vida Loca. Now I'm patam tam, one on data, one on kato, karata, pasi kam kam, ukitaka, utapato, unachitaka. Vile na dona, vile na do, pameni soma, my sister do, my baby go down the way you do.
Mama!
Vile na dona, vile na do, pameni soma, my sister do, my baby go down the way you do.
Mr. Maradona!
Cause the pose na nguo za kareko. Uwe, wanataka pata vita. Cause my names are wanna say my missy bo. Adi wanna leta visa. Wanna say my waki foli na wakataro. Oh no, cause I'm the daddy. Kwenye boli mimi ni hodari. Yeah, yeah. Waki pita mina mishi ngodele. Niki sama na Ferrari ateni wabebe. Niki wapatuka hai wajibu bebe. Waki taka ni wa mari mimi siko ready. Waki pita mina mishi ngodele. Niki sama na Ferrari ateni wabebe. Niki wapatuka hai wajibu bebe. Waki taka ni wa mari mimi siko ready. Kipita mina mishi ngodele. Niki zama na Ferrari ateni wabebe. Niki wapatuka hai wajibu bebe. Wakitaka ni wa mari mimi siko ready. Wakipita mina mishi ngodele. Niki zama na Ferrari ateni wabebe. Niki wapatuka hai wajibu bebe. Wakitaka ni wa mari mimi siko ready.